twagiye turenzaho bikabije cyane birenze ibya buri muntu usanzwe wa buri munsi kugira ngo dushobore kubana. Ariko niba batabishaka turajya mu mitsi, amusore turajya mu mitsi.
Ntituratugabane cyangwa bimeneke?
Oya, nta bintu byo kugabana, nta bintu byo kumeneka bihari. Turajya mu mitsi. Ibi bintu n'ubundi leta yabikoze bamwe tutabyumva, ariko turihangana kuko twizera abayobozi bacu n'ubuyobozi, turemera tubana nabo. Ni iki ariko niba bagikomeje umugambi wo kwica abarokotse, aya musore ku mugaragaro na leta buri kibikoraho
muga dusoza
siza ko
karubukumvishe turaza kubipfa
na leta buri kibikoraho, leta
buri kibikoraho.
Kuko leta nitubona itadu protecting, we shall protect ourselves in the way we know.
That is kimenyetso cyerekana ko hari ikibazo atari ubutabera. Iyo abaturage batangiye gufata ubutabera bakabushyira mu biganza byabo, haba hari manka.
Ariko leta ntabwo nyirega kutatanga ubutabera, ariko nanone
ngo nimba butanga ntibutanga umusaruro, ritanga ubutabera bwuzuye butuzuye.
Oya, wivugire igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. This thing of genocide bigomba guhagarara as soon as nta nubwo ngomba kurenza iyindi kongera iyindi myaka itanu ku iyo mfite ubungubu, icyo kintu kitarahagara. Do you think the president should come out, inzego z'umutekano should come out, government yose should come out, ibi bintu bakabikumira hakiri kare, ubibonetseho aho bamujyana simazi. Ariko niba ari uguca imitwe abantu, minisita Bizimana Jean Damascene akaduhereza imibare. These are not numbers, these are human beings. Abantu barugotse jenoside baracyakomeza kwicwa mu maso yacu. Ibyo bibyo ndabyanze, ni ishyaka mbizira. Abarokotse jenoside ndabona ntitwabona polisi n'abantu n'abasirikare bahora bahagaze ku ruza zabo. Ariko please, igihano cy'urupfu twagikuyeho, ariko nibishoboka hazemo exception ko dushobora kukigarura ku muntu warangije igihano cya jenoside, ugishobora ugihembere iyo ngengabitekerezo, bamushyire ku giti ku mugaragaro, bamurase bagaragaze bati actually bamurase bagaragaze bati umuntu utazahinduka. This is how we are going to do our outcast. Abantu sosiyete nyarwanda yateye umugongo ni gutya, uyu murongo ugomba gucibwa kandi ugacibwa vuba. Kandi ibi bintu na leta igomba kugaragara ko bihangayikishije birenze ko duha imibare kandi bikazamo agensi twabonaga mu kubaka ibyumba by'amashuri kugira ngo amashuri yongere, agensi twabonaga mu guca nyakatsi, agensi tujya tubona mu gukura abantu manegeka, habeho na agensi yo gushaka abantu bakiri mu ngengabitekerezo ya jenoside. Niba ari nabihisha mu mutaka wa politiki, uwo mutaka ntibawuce uwo muntu azi. Ntabwo bishoboka.
Muga, urakoze.
Buriya ndakozera. Funga kamera sha, ibi ngibi bigewe.